to somebody. Mr. Felesa, like a party. The woman and the shine, they can shine up, but she never kind. From nobody to somebody. Mr. Felesa, like a party. The woman and the shine, they can shine up, but she never kind.
Se fax pepe de pe
pepe le pe boy
moi ne mwish muzore kai fi on zo lang faya mwela pa mi zampi mon koma ki a chai program ya rich bi kwa kalo grande ku pose finished muzo e ke afonso ma se de ta si
I started from the corner e fi nani vuta ko kangi wana ku kona e
tumo
yeah o kani ona e where you can believe that it is me now. Kumbuyo kweze mavuto hawe icon. Chifana kuweke lako. Nalifuma kote tino kulenge lako.
Megania.
From nobody to somebody. Mr. Felesa leka mbali.
Atishanya.
Yeko wana nishanshaine. Yeka nshaine kwa chili na makaine.
Yeah.
From nobody to somebody.
Somebody.
Mr. Felesa leka mbali.
Yeko
wana nishanshaine. Yeka nshaine kwa chili na makaine.
Kwa kado kuranda kuposa finish. Akachero lyonsenga bwacha njiroza lyonse muri sacha tirabushiku kuma chacha ndalenga ichimwe checha ndi chacha badunje na mani pachecha techa kwesho kunsecha kuti twabecha ebenyu mwecha wandi echa tumango tuntu shira tumicha nangu mwinga nanda shani shicha nina chicha pira twalira ndakale nina chicha panju kefyo na ishiba ni mpocha pude ya posa mano kuri chikocha bakembo muma ya ndani nengocha ndabatocha program ya ishiba kwa kado kurenda kupose
finishta ya kwa kwa nishanshaine ya kanshaine kwa chili na makaine from nobody to somebody.
Mukemo wase bambona ngachoka Timakia femu ngesula matoka Amsali kuma ex-man stoka Panine was tani chinko piti itukonga Chapless kuba landifena balupa Kembo kumele kine walulile ngolupa Apa nchile konte prima bengi ndiafa Yaliko sele sana bad sili ndiafa
I started from the corner Evi nani vuta kukangi wana kukona
Ifomoja
Yeah, ukani ona iwe You can believe that it is me now. Kumbuyo kweze mavuto hawe icon.
Chifana kuweke lako. Nalifuma kote tino kulenge lako. From nobody to somebody. Mr. Felesa leka mbali. Leko wana nishanshaine. Leka nshaine kwa chili na makaine. From nobody to somebody. Mr. Felesa leka mbali. Leko wana nishanshaine. Leka nshaine kwa chili na makaine.
Mwaini mwishu mzere weka evyo mzere kufaya mwela paimi zampi mungo maki achai Masere ICM Kwa
ukura
miyari shikuwa kalubranda kukuzi vikita California Funflex Achan Mr. Putis King Days Bonfire Moody Chuske 991 Jefax Pepe Repe I can put new sunglasses. Yeah. Ati Fashion Club Boutique.